Tatu mara tatu. Tatu mara tatu. Well. Alichoki mzee wa farasi extra bongo.
Wana nare salama tingi shika e. Tanzania.
Nare salama tingi shika na extra bongo.
Wana wana Nairobi tingi shika e. Kenya.
Wana Nairobi tingi shika na extra bongo.
Wana wana Kampala tingi shika e. Uganda.
Wana Kampala tingi shika na extra bongo.
Wana East Africa tingi shika e.
Paka dume kaingia kwenye kichaka cha panya panya wote cheche. Tumaini Madinda, Madinda Trans. Fikiri Madinda.
Kichaka pewa rungu, usijalibu kupita mbele yake. Kichaka pewa rungu, usijalibu kupita mbele yake. Kita mbele na kata kichwa na kanyaka nyaka nende cheche.
Kanyaga kembe,
kanyaga,
ndani ya kibanda.
Kichaka pewa rungu, usijalibu kupita mbele yake. Kichaka pewa rungu, usijalibu kupita mbele yake. Kita mbele na kata kichwa na kanyaga, kanyaga nende che 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 chela.
Kanyaga kembe, kanyaga, kanyaga kembe, kanyaga, kanyaga kembe, kanyaga, kanyaga kembe.
Bitebo Air Designer Chuma Banatos JB. Mzee wa bwawa la kitaji. Pius, mzee wa kiburi. Wazee wa Musoma. Nata. Chat, botiki, cosmetic.
Chocolate ma, extra bongo, Georgie Gama ye, extra bongo, Zabiti Abdulima, extra bongo, Imama Bele ye, extra bongo. Usiwe na bongo ya kusema sema ovyo bongo eh.
Sio korogwe.
Exa bongo oh. Oh, kisa ye. Exa bongo oh. Bashiri Wadima. Exa bongo oh. Richi Marifa ye. Exa bongo oh. Ali Choki ye. Exa bongo oh. Nyamwela ye. Exa bongo oh. Ray Sone ye. Extra bongo, Ali di chokoraye. Extra bongo.
Papa Sofe, wapi Papa Ndama. trance.
Wanapita na mokaya, wako sema sana. Napenda kimya, ha! Chamu mtu kikiona kiogope, mwase wa mwasama.
Chamu mtu kikiona kiogope,
mwase wa sabo ya mama.
Chamu mtu kikiona kiogope,
wanakuja na mwasa.
Chamu mtu kikiona kiogope,
unapika na mbea.
Chamu mtu kikiona kiogope,
mwase wa kigoma leo.
Chamu mtu kikiona kiogope.
Watoto jiji wana ashanti. Papa Beni mzee wa Mwanza.
Hey.
Dola tunazo, je, unauza?